Si na yete kekele kukuzo wina kuwezi solo vio mwusiko sabiti jangi na kuzo mwezi sato wa mwezi oguwe kusato wa mwaka guno bandama sakabala budua kubulabu wuli mkumasa kasasiro mwontoba zieze tolo dechi buga chino mwabaji ya mazi elana wakuli dechi buga chino basabi duwa okuteka wa mateka aga kanga vula abubo naba chikola okulabula kuno okukole duwa hakuli dechi tongole chensiyo na echi International Coin Foundation mu East Africa Dr. Albert aino mchunguzi echida bidi dechi nchingari inga kota de ne ntoba zimu siyo na ezimu kuntoba zezeto dechi buga masaka banda masaka mubaji ya mazi elezi kenu nula kazambi yena ava mubanta bawanga lila mchivuga chino kuliko nabajizi nakaiba na bugabo nga kota dene ndala ne wankuba dezimu okulini nakaiba nga kota dene ndala abanta bawanga lila mchivuga chino ate jibafula kasasiro Dr. Albert ya ino mchunguzi ategezi zenti ya minyo kuli ngali nebidala nebisole ebidala ebiwanga lila montobazi ekimu kubisinzo kubita bwebutua obuva mukasasira kulukutira yo nga kota de nebidala
uraba nga ekino ekibuga chafe chetoro de ntobazi kati ebichafu na dare bivera bweviva wano waguru biba bigenda mu ntobazi kato uraba obuchafu bwebuyingira mu ntobazi waruwe ebintu ebitalina okubeera yo ate ebitandika okujja ng'ebimera bye tuyita invasive species ebitalina kukurira mu ntobazi kati bwe wagenda yo obuchafu bugenda n'ebijumusa buva wano waguru n'ebijumusa kati ebimera ebitalina kubeera mu ntobazi n'ebitandika okukora ki okukurira mu ntobazi ate byonoona biri ebirina okukurira yo kati kuraba nti bino ebichafu tebigenda yo tulina okubijja eno waguru tubiteeke mu bifu bye birina okubeera kwegamba nti olutobazi lusigale nga lulina obulamu obulungi ora entobazi ziringa emibiri gyaffe gino gyoraba bwe babeeramu obuchafu sisitemu ekyankalanya era ne olutobazi bwe lutyo bwe luli
entobazi eziri mu kibuga masaka za nkizo nnyo olw'ebisolo n'ebinyonyi eby'enjawulo ebiwangaliramu ebitali mu ntobazi endala mu nsi yonna ssenkulu w'ekitongole kya Biodiversity Conservation Foundation ekirafuubanira obutonde bw'ensi mu kibuga Masaka Antonio Kalyango bw'abadde annyonnyola obukulu bw'entobazi ategeezezza nti beetaaga okutaasa entobazi zino era bali mu kaweefube ne division y'ennyendo mukongwe okulaba nga bayisa etteeka erinaakangavula abamansa obuveera naddala mu ntobazi
okusomoozebwa okunene kwetulina nga omulembe guno y'ensonga y'akasasiro atavuuna ddala akaveera ne diapers ezikozesebwa mu kulera abaana kusomoozebwa kunene nnyo kubanga otuuka mu ntobazi ez'enjawulo n'ebifo ebiri sensitive naye nga engeri obulabe bw'akasasiro ono gye bukosaamu obutonde omuze guno guli waggulu nnyo ng'ekitongole tufubye okulaba nga tusookera ddala nga tuyita mu mulimo gw'amawulire okukubiriza abantu baffe okulaba nga kasasiro ono bamukwata mu ngeri y'obuvunaanyizibwa okumuteeka mbisa ebituufu n'okumusunsula nga bamaze okumukozesa ekiseera kino kiyina n'enteekateeka ey'etteeka erambika enkozesa ya kasasiro w'obuveera n'engeri gy'akwatibwamu naye ng'ekisinga obukulu bantu kwekuba mutima mu ngeri gye beeyisaamu ne gye bakwatamu kasasiro ono atavundako.